studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakirabe hedi be studio tamani odo sa saki ko mawdo usman dikko halanto on kabaruji gondi do di joodi menzal de la presse le bama ko nu jire jodani en to boggi jande to sariya amadou ayya sanago e sapenje don be o haifidabe bantinama fa 2017 yo president cour d'appel andini odo kabaru alkamisare handen nenno o yamiri andande on aden en odu nadda to e balde sappo chapande nay e joyi ko awoka e mabbe du darti du tipitama tiagal awoka e mabbe goddake hala du do bantirgo sariya ke e be gondi e dabereje faabe be chagantobe fu keba sorfere tafen sagantobe wiabe tonabe du pelale on sottigo gol e wi mabbe non latago sariya ka tan yo kaw heedi sariya parke holliti wadano watte fu fa ko laji ko fu dartine do e jodago sariya ka kassen non ono gendarmerie bété bamako kura nangi hono mo innanobe visa ngaji peneji djulabe malikandi nano didonka ana e djude do dingoni sembe kabaruji dimen jogani on bismillah mawdon ona hedade studio tamani sariya amadou ayya sanogo e sapenje don be haifidabe bantinama fa lewru février 2017 soudi sariya ndu wi kana adn heddibe hen be fu wade kasen do e balde chapande nay e joyi hore je cour o dun kanko mamadou berté hono o jabali du caldi dabere hono sagantobe haifabe be o andinali du do sariya ka watta kasen keddena mamadou samsego
totondiral hakkillaji kewɗi gaɗi hakkunde avocat en haifaɓe ɓe bange goɗɗo ɗum haifaɓe ɓe e koyemum en kaali ko heewi hakkunde mabɓe batte won jiliɓe yoɓe denta gollididde santaniɓe sargol hangol no fuɗɗude wattu 11h fuɗɗali fa lere goto caggal wattu o horejo suudu ndu Mamadou Berté fuɗɗiri sefade dow dalilaji ɗi avocat en haifaɓe ɓe caggal ko ndu ƴewti kabar muɗum woni ko suudu sariya ndu salika yo Amadou Ari Sanago eɓe wondiɓe jopite tafun ndu yamiri horgol gongol ande kese lolirde ADN waɗe bangal facintingol kedde sodda sabe masibinabe be yalla ande hakika kambe jati non ka ned o drande ngul wadde der leedi mali to laboratoire mérieux et les balde chapande na e joy surundu holiti jati indu wawani odo sariya fadde ngul burtine fa jonde sariya wonde der hitande 2017 avocat général mohamed mauloud najim holiti wide mo landini mo intinde kala bupi ngadaadi di fadde bamtugol golleji di avocat en haifabe be mbaltaki fey e ngul burtingol be koliti wide dun be anni wadde wultango goddo bangal yupitere le wattu seden client imabe be ngul burtingol hadali fe kureji dalabe be waltinde hakkilaji mun en be kuliti wide fay fuddugol sargol gol yo mojjar monde non
hono sagantobe wiabe toñike be kaadaaji ko heewi du do hono bantinugo sariya kaaka e be gondi e daranade fa be cagantobe keba sorfere tafen kanko maître Cheikh Oumar Mariko o avocat mabbe wonko haalde Mariam Mayga keddana ko Mamadou Sama Seku faccitani en
le rapport d'expertise ki
ya tongare dunke ande be an hakkunde talkidi ambassade leedi états unis wadi de sabi kambe suba bangal mudum kanko kajaade onne o hunaki ko ambassade do totta golle o ko be kalfini golle o fedde FBI wonande dun wadi golle o sabinde fabrique dunke ande be leedi Portugal be juge onne anda fi be do yimbele be hunaki be denno tongani mabbe de wawatake fi nawtorede hono dalili der sargol gol kutiji kiwdi dunne sabinbinta be sifam den bawi yeddude kala ko der tongani de hono adad yube be ma inde mo fuf e mabbe denno ko suudu sariyandu huntan dum hore ko lotto sababu ngonga ande min belta ka fi ko be calike yupitinde client amen be le watu sedan ko ka min jewtan dabare wonde min ngadan wulitango ndogo hani wadede
diction qu'il faut
sagantobe wiabe tonyabe be ngala ko kali e ko sariya ka bantina ko e wi mabbe ka latagol sariya ka tan yo kaw non heedi sariya kanko maître Mokhtar Mariko o avocat wiabe tonyabe be wonka halde mere mayga keddena ko Mamadou Sama Seku faccitani en
wa je pense que
ni mila wiide yo bural ngal sariya e yimbe latorrabe kebi sabi kala ko be wajimbini jabana ka don e don hakkilaji yimbe le jinganobe torrabe fufu waltike sabi be tajori wiide caggal kabar tongane de golleji sargongul keban lawul kureji dalabe be fufu ana landinani dun sabi e be jeli gonga hale kala gonga yaltine tongane dunke ande be latto sababu dun ande hon fufu be machine binira ande te dun so tawi jabe larmi mari naw le bedal labinde dum fuf kala golibe dum be jukete no haniri be ngadan hunde be dum fuf jupitete ka kala tawado hakika won ko wadi jukete fannawa
parke general ka holliti wadano watte fuf fa ko leji e talki di fu dartine do e jodago sariya ka do ko warata nden no kanko Mamadou Lamine Koulibaly o procureur général wonko haldi e kadiada amen studio tamani to sigasto dun kanko Mariam Maiga kedena ko Mamadou Sam Seku facitani en hen
hier vous avez remarqué vous avez assisté
kenyan on taki hala dallaji bi avocat en haifa be kaliko dum fuf dum wadi dum modon suudu sargongul jabi ke be dunno haniri don e don dum salani ke ko buri hewde e majji so wana kabar tongande dum kay andembe suudu ndu holliti wide juge den o halfini kabar mudun ambassade etats-unis kamar dum jati ndu burtini sargongul fa jonde wonde yalla hurgungul ana dawre gol halfina madun laboratoire gondo der lidi mari do jati suudu sargongul sarti wattu lemu dum hani timude juge goto dun hayba golle jiddi minen kedibe kay kinoto e dum nyanyal landinal jonde wonde so tongane de nati juude amen tan min kinoto den no haniri
on fa lolo ni sidane reddi la
kala ko jiddon famitaade podde fay do be mala men facebook na twitter do studio tamani Bete gendarmerie re bama kokura nangi hokanobe visa ngaji leedi shin peneji yo talki peneji gadana do leedu julabe mali non horgol mudum waddani hono gendarmerie be hollinde procureur jaban don du faadi don nanga hen e wi horobe be ka be kolla masaria nenno kedon kanko lieutenant Fatmata Mariko horejo bete bama kokura taw wonko halde mirana kilu mayga kedena ko Mamadou Sam Seku faccitani en hen
le procureur par la même occasion nous
procureur on neddi min photocopie passeport jeddi et talki mun en et photocopie talkuru nu kedjado leedi mali gondo sinnini e kanyi talki di noneji andi torde leedi mali gonni e mun di mani juude nyeminaado gollob goto ministre kumanido finata won e mun de kulle won ko joomu nortorto e lemu ingul visa yaade leedi shin yimbele be ummo inta visa mun embe nakani yaade to ambassade leedi shinto bamodi passeport mun en beten wattu 8h woni ko neddo goto hollibe derewol ko o jogi yalla mo passeport mo o jaajati ko o landa ko woni ko holliti wide mo wondi o an le mobile e sere ambassade o wattu ne be jeyto woni ko be andi tiwide on jaati woni benna yuru yuru go fu
commanditaire de toutes ces pratiques
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sengarti e kabaruji region ngaji beden keben famuta hono lowande mawnde jokki hendu piande malfa kewde nanama kikiide kenya nokkudo akono mudu e tumbutu yo kiloji noga e je ko heba e nande ton yo tuno minisma go nadjali wonno do lawol tumbutu yaade gundam wonki fay ngoti non mursaka e on wattudu hono mobile ONG Lady Norvège dun ONG kumanido kabaru nyongitibe suutama koyratawo heedi fulnange ngalure tumbutunde sen jari heedi kay jeyaabe jafunu le region kay o dun jodibe leleede amerique ndoki suudu dogotoro tambakara le cercle yelimaneto kaake dogotoro nenna ledde kany e wotoroji adirdi nyaawbe ko baddo tofa e millioji temede jeegon sefa millioji nogay sefa ngadete e moƴƴitingol hono fiirde basket buremto oɗo ndiɗo oɗo adadu jawdi nangaɗo jate muɗum yo président conseil de cercle andini ɗum yo projet mo ministère deruntina leydi daranto le kaldal leydi ankar ko fawarde e deƴere ñiɓunde yoɗo kadduɗe e sembe kabaruji ɗe hannden kedde heɗade yewtere ma ana yosa yen tawde janggo